Zuka.
Wati?
Paja jitwaliaji wati iti wiki.
Wati?
Wati? Wenti?
Rongo with my mother.
Checho? HIV?
Echaba woma siya me.
Wati? Wenti?
Rongo with my mother.
Checho? HIV?
Echaba woma siya me.
Na yeda wajia gamba mwezo firita. You see, love it okay. Kabata kumokomu gambombu yetunda. Omulembe kona muchanka la mugeneration. Iyo na ya wenga temu itabarida. Bia valema, chokate wavako. Nava yimbia variko, bia sobera. Bonate ziriko, evi ntubia rinya. Akofeka deku mudongente. Wati, wenti
Rongo with my mother.
Checho, HIV.
Echaba womu siyange.
Wati, wendi.
Rongo with my mother.
Checho, HIV.
Echaba womu siyange.
Naba gamba njapa, abigi nyo. Kenyindo ya chozeni. Obanga tonjagala. Lava mwenjo ingi tu hati umo. Mbakule mwe mitima. Take a pause, cover the gallery. Bananzi, bawete mwesu, vivo na bebuza.
Wati,
wenti.
Rongo with my mother.
Checho, HIV.
Echaba womu siyange.
Wati, wenti.
Rongo with my mother.
Checho, HIV.
Echaba womu siyange.
Kalungi cute, na yeda wajia gamba mwezo firita. You see, love it okay. Kabata kumokomu gambo mbu yetunda. Mujaba faini, no mugenzi we yali. Era nakakana, zete bambu lirira. Mama ya geza kemputu ya yanga. Wati,
wenti. Rongo with my mother.
Checho, HIV.